www.teamtunesmw.com.
Kodi fwa jana kulimbika zomanda chinthu.
Ndi ndani amene unamuona kumala unokwana nemera fwa cha music. Sizingakuthandizeni izo. Iweyo wagogo wako nose kwanu muzafa mphawi wako. Kwera kosa ukhala kugalo iyo. Malipira kwa mwezi uno tadula. Wava lero suwe Lucas.
This life, keep pushing on. Your life, your choices, oh.
Download music at teamtunesmw.com.